Market Records.
Fikiria kitu ingine nani, kono dhani natukunywa no. Fikiria kitu ingine nani, kono dhani natukunywa na usiji force. Kutukunywa by force. Siji force. Kutukunywa by force. Yeah. Siji force. Kaupatia default. Siji force.
Naanza nga kwanza na mapri, aha. Before I naime, aha. Ikitu I taki, aha. Leo, aha, nikuke, aha. Focus, 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 una lose focus. Focus, 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 una lose focus. Papa, skrup, papa, okay. Kame iwa adi skrup, mata ada skrup. Skrup, papa, skrup.
Na my car ugatiri atiri komelela na my car ugatiri atiri komelela
kutukunyo by force siji force kutukunyo by force yeah siji force kaukatia default siji force f4 head 4 siji force
sema maginta make up pum so na vile unashakia bunda on dance floor sijai ona bunda bigger than fuck mina deku nani iko fresh kama toss nina splash kwa round ebu wacha nite Yvonne tuko nje tunacheza tuma sport tuko nje tunacheza tuma sport kama ni swimming tunafika adi coast kama ni swimming tunafika adi coast niko maji na bado niko set niko maji na bado niko set
siji force kutukunyo by force siji force kutukunyo by force yeah siji force kaukatia default siji force f4 head 4 siji force